ndị be anyị, ndewonukwa. Ezigbo egwu nke a bụ ezigbo egwu si n'obodo anyị Afrịka wee pụta. Achọrọ m ikpu niile wee gaa n'ezigbo ime 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 ọhịa. Ị chọrọ igosi etu egwu n'obodo anyị si wee pụta.
Onwere mgbe ike mmadụ ga karike chukwu.